abakola ogw'okulwanyisa enkozesa ebiragalalagala mu bavubuka balumiriza abazadde olw'okussa ennyo essira ku kunoonya ensimbi ne beerabira okulondoola engeri y'abaana baabwe gye beeyisaamu. Ndi kyekimu ku biviiriddeko enkozesa ebiragalalagala etaliko kkomo mu baana b'amasomero nga yeeyongedde nnyo mu ggwanga ensangi zino. Kiddiridde akulira ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku misango AIGP Tom Magambo okutegeeza nti bazudde nti enkozesa ebiragalalagala mu baana n'abavubuka naddala abava mu maka g'abagagga yeeyongedde nnyo ddala ensangi zino, era n'asaba buli muntu mu kiti kye asitukiremu okulwanyisa omuze guno.
Buli wiiki ng'emu oba bbiri tufuna omusango ku poliisi nga gukulaga abaana baffe bwe boonoonese, ate tekikyali mu baana bali bokka b'osanga abateesobola bulungi. Ebiragalalagala biyingidde mu masomero, biyingidde mu maka gammwe, biyingidde mu maka gaffe. Ogenda kusanga omwana alemeddwa okusoma, simbu kitaawe talina ssente, naye olw'okuba tulina okukolera awamu. Kyovola basabye bammemba ba paalamenti ne mbagamba olutalo luno tetusobola kuba lwa poliisi yokka, weewaawo naffe tulina kye tusobola okukola, naye tusaana kukwatira wamu okulaba engeri ebiragalalagala ebigenda mu baana baffe wansi mu masomero tubirwanyisa tutya.
Ani Ssebunya akulira ekitongole ky'obwannakiwe ekirwanyisa enkozesa y'ebiragalalagala mu baana b'amasomero ekya Drugs Apana Uganda agambye nti abazadde basaana okukoma okulowooza nti okuwa obuwi abaana ssente ky'ekintu ekibawa essanyu mu nkula yaabwe.
Naffe kye tuyengedde okusanga mu baana abazadde bali bize, omukwano oba okuza abaana bakutaddemu nnyo ssente, n'abeera ng'omwana buli kimu amuwa, buli kyasaba amuwa, buli kyasaba amuwa, kumbe nti ssente ezo azimuwadde ate omwana atuuka n'alaba kati ssente buli kimu nkifunye nzikozesa eki? Olwa peer pressure n'atandika okugamba kanoonyereze ebiti ebiriko, tuliraba ogera ku biragalalagala n'atandikira omwo mpolampola. Naye ate ng'omuzadde yalikisizaawo akadde nti ssente zino zasinga okuviira omwana, asobola oziwa omwana n'afuna zi life skills n'afuna training ya life skills.
Ani Ssebunya ategeezezza nti n'obutamanya bukyali bungi mu bantu ku mitendera gyonna ku bulabe obuli mu kukozesa ebiragalalagala.
Obutamanya bukyatutawaanya bukyali bungi nnyo, tulina okwongera okugenda mu maaso okusomesa ennyo, si muzadde, si musomesa, si muvubuka. Obutamanya bukyatutawaanya bungi nnyo, abamu balina naddala obulimba bungi nnyo obutambulira ku biragalalagala bino. Ebagamba bw'obikozesa ojja kuba mugezi nnyo, bw'obikozesa tojja kwebaka. Abamu bakyalina ezimu misiti ze baafuna luli nga tuli mu COVID naye ng'ate batambulira bulimba. Kababeere bantu bakulu, kino oli atandika okukozesa ng'abaana mumutala. N'agamba stress abadde anzita kankozeseeko kino, kumbe omwana agenda kulowooza naye kyalina okukozesa si bwe kirina okumeta. Ate nga tamanyi nti okutandiikiriza okwo omwana bw'anaatandika ayinza obutasooka okubeera awazibwa ennyo awabi.
Ye Kalungi Fred Kabuye, omukugu mu kulwanyisa ebiragalalagala okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority, asabye abazadde naddala abasajja okubeerawo mu bulamu bw'abaana baabwe.
Abaana abalenzi bano babulamu the father figure in their lives. Abasajja bangi beesuulidde yo gwannagamba okubeerawo mu bulamu bw'abaana baabwe. Kati omwana omu n'abeera ng'abeera ne maama, kati bw'aba bubuse naddala ng'abo abatuuse mu senior four, wabaawo by'aba alina okwogera ne taata by'atasobola kwogera n'ani ne maama we. Kati ne kireetera omwana okuba nga alaba obulamu bwe tebujjudde. Mu butajjula ne kireeta okukementererwa emmeeme, ne muvaamu okwekubagiza, okwennyamira, ne basuubira nti ekintu ekijja okubayamba okulaba nga ensonga ezo zibavaako kwekozesa.